Se naitwa Mangi. Oye. Kiangaze mama sikai, iwe jua mvua imenyesha, nitakupenda daima. Oh yeah, ikitokea imepata, umekula tumelala, takikosa unavumilia mama. Oh yeah, hata uzunguke dunia nzima, huwezi pata kama huyu, huyu bebe wangu. Ata wakisema nge, chagua mboni, wene milioni mboni, wendo namba moja, wana unanifaa mama, moyo ni umenikana. Unatosha, sitaki ongeza mwingine, ni wewe unanitosha, unanitosha. Unatosha, sitaki ongeza mwingine, ni wewe unanitosha. Utamu wape, remende, umeninogesha nikupende, sinache ukapita upande, mayewewe. Tatafuta naka kiwanja tujenge, tumiliki kwa tutu sipange, majira nikichwa ni wasitupande, minawewe. Owe, hata uzunguke dunia nzima, uwezi pata kama uyu. Uyu bebe wangu. Ata wakisema mboja, chagua mboja, wene milioni mboja, wene namba mboja, mana unenifaa mama, moyo ni umenikana. Unatosha, sitaki ongeza mwingine, niwe unanitosha. Unanitosha. Unatosha, sitaki ongeza mwingine.
Thank you.